Wagwan.
Leo tuko na guest mwingine hatari. Alikuwa anasema anajua kucheza ball. Sijika ni jaba kama ni ukweli. Mapicha ni za 1902. Ametutumia za picha za black and white. Bro,
unaitwa nani mzee? Mwambie.
Eh, ni mzae.
Wakantukala ama. Sema nikonajua ball, so confirm.
Lakini saa, situmona black and white. Uli una black and white?
Nimeona.
Picha gani hizo veno? Veno, kuna picha zangu umedownload na tumiazi.
Kidogo ulikuwa na dai yoma saa ingine.
O dai ndo sasa black and white.
But kwaje bro?
Niko fiti.
Tulikuwa gatona flani ya bragging rights. Tukwana wendi yo Nelson Mandela, wendi yo Raila.
Na Muhammad Ali.
Julius Nyerere.
Ulipula deda na hapo crazy.
Hey, ilikuwa fiti? Nitona nikuwa napitia tu. Shout out to TISAP na organizers.
Yeah, but
I was just invited.
Oh, okay.
Mimi nikuwa nimekam. Nikuwa naacha nijikumbushe kiasi. Lakini sasa unajua frustrations mingi kwa unacheza ball na watu wajui kucheza ball.
Ah, sio wajui kucheza ball, lebo ambia na
kuna mtu alitusaini watu wengine bwana. Acha tu. Ile si tournament. Unaacha sasa nigeuke Muhammad Ali kidogo. List.
Mafans huko nje wanataka kujua jina lako bro.
Hai bala. The voiceless voice of the party.
Voiceless.
Voiceless indeed.
Bro, si wote tumecheza grassroots level, tukaenda hivyo.
Si wote tulikuwa grassroots.
Yenu ilikuwa inaitwa.
Sisi tulikuwa na vumbi.
Unajua kwa kizungu inaitangwa tu hivyo.
Mara bro.
Tulikuwa na maalamu huku kwa magoti tumecheza boli vibaya. But lazima tu spice it up kidogo. Unajua si watu wa Kenya pekee wanatusikiaga. Hiyo ndio utamu hii kitu. Umecheza ama ulianzia wapi bro? Football jani?
Started in the estates. That was when I was very young. In school, primo, tulikuwa na feel big. So kwa cheza game ta classes.
Amevaa suti leo.
Leo na vunja. Anyway, so from my young age, my father used to play professional football. And that was in the league, KPL at that time. Teams ndo sikumbuki, because these are teams ilikuwa na jina ngumu.
So wewe ndo kaa alikuwa inspire kucheza issue.
So I think from my young age watoto wanakuangalia wanasema wewe utakuwa kabuda yako.
So kuingia ligi.
So pressure ilikuwa from kitambo. But I need to make it as a footballer, so and once you get that pressure from your family, friends, people around, neighbors, unakuwa kitu unafurahia kiasi unajua ndo mzee.
Timu ya kwanza uliingia ni gani? Like signed after maybe high school ama ukiwa high school?
Before
dia jibu hivyo, mimi nilikuwa na swali. Timu yenye mzee wako alikuwa, si lazima ujituambie jina yake, but ukiwa comfortable unaweza tuambia.
Your team
yenye mzee wako alikuwa anachezea.
Hey, I think your time ilikuwa ya Kenyatta.
Kenyatta.
I think Kenyatta alikuwa na team, but most of the games ilikuwa gauko.
Oh, okay.
Natumia mapicha alafu ni wasakolie ni wambia, that's my dad. So, alichezaga the time Premier League. Then after that, kurudi tona, akavunjika mguu. And in my teenage years, for like 4 or 5 years, my father was in crutches. Na akasema
5 years.
Five.
Close to 5.
Hiyo ni crazy man.
Akasema story ya ball.
Amesha katinga.
Your time ball ilikuwa inalipa ya Kenya. That is your time. So, tuzisema kuna vitu zimechange.
Kulingana na interview fulani.
Now, vitu zimechange. But we'll get to that.
Okay.
Anyway, so, at a young age, there was a tournament. Ilikuwa ina happen. Chuflani ni old Kibera. I think, yes.
Old Kibera.
Ilikuwa Carolina for Kibera. So, ilikuwa ni ya ma-under, so under 12, under 14, under 16.
Kuna experience yoyote, iyo matime tu kiwa mtu, iyo shaivu, ukasema, wah, indo experience yoyipata nchiza boli. acha ni pushuka una kadri mtu fulani uko na light at the end of the tunnel, labda ukasema nikiwa 18 nitakuwa labda Kenya under 18 labda ama mm-hmm. Kenya under 20.
Sijamaliza introduction. I think pia my uncle played for national super league team ilikuwa inaitwa Zulu bado tu ya kibichi
Zulu
Zulu.
So I think akicheza hiyo alikuwa center back pia yeye alini inspire a lot.
So kio
so, I grew up around football. So nikiwa hapo kuna boys wangu alicheza DC Stars alikuwa na Thomas, one of the most talented players I played with, and tulikuwa naenda kuona game na because it's not tulikuwa naishi na ground just up karibu Woodley.
Okay,
so tulikuwa naenda kuona games mm-hmm. and from there unaona venye wanacheza unasema one day one time tutakuwa sisi na hapo. So the coach who coached me at that time also used to play football for Likindogo, and his name is Kip Benjamin Kipruto. He's also the guy who coached Marcelo, Eric Marcelo Uma. So sit kwa under 14 titis, tumemuta gatitis, titis alikuwa under 12. And one of the memories nakumbuka ni akiwa under 12, alipiga gashot, chuma ikatingika, nani mtoe.
So brother ndo alikuwa na... bado anacheza fullback.
Anacheza fullback yo time, alikuwa midfielder. So at that time, alikuwa na chuma ikatingika. Kajua huyu na ishakawa na hiko. So another guy I played with is Saad Musa, former FC Leopards, currently plays with the South Sudan national team. Yeah. So a number of guys when we were young used to play together. So nowadays on my advance nasema that would have been me with them. Yeah.
Tumecheza the same team actually in all boys. So mimi nikiwa uni nilikuja leta lakini nikiwa uni nilikuwa nacheza Diguna FC Koronga. Alafu kidogo na kuonyesha picha maboys wangu na niambia wasi tulikuwa tunacheza nao. So ndio ufikie Diguna ulikuwa gawisha toka like teenage years ama
ngoja toka teenage years. Diguna nimeenda some years back like 3-4 and I remember first time I went to Diguna was around 20. I think 13 or 14. Nakumbuka ile story niliwapigia kwa ile main episode. Yeah, kufanya missions na kubamba.
Okay.
So one day tukaenda huko. Nafanya lenda huko tuka click tu na crowd ya huko. Ikakuwa ni our home away from home. So we used to go to Rongai during camps and stuff and just have yeah. So that was me and Biko.
Biko ulikuwa cheza?
Me midfield.
Ulianzia from midfield kutoka uko like under 12 ama under 14
na ni ile ukicontrol ball sana ama vision pia. Because high school nilikuwa cheza. High school place nilikuwa nacheza nilipeleka gocha class 7. So class 7 ile ball ya watu wanajua ile ni mbuto
kubura papa.
Kubura na siku nikafunga free kick. Unajua hizo posters zinaga zile chuma. Hazina crossbar.
Na kuna kamba.
So kuna siku nimepewa ball katikati ya ground. Kachonga free kick kaingia. So mimi naona sana nikimbilia. Mimi sinajua labda imetoka juju. Hakuna crossbar.
Kumbe jamu na sherekewa bwana.
Kumbe ni bao. And that was at a young age. And I think a number of times ni hiyo time ni wasa kuja nakwambia unajua kitu unafanya ama unajua ball unajua iko ndani yako. So mimi nilikuwa nasemaga tu ball iko kwa damu with or without training bado tu I'll deliver. So I know my limits. And yeah, so from there, high school, I didn't play football that much because high school yetu, I could again appreciate ball sana.
Ulikuwa high school gani?
Siniwambia high school mbili, Leeds na Jeremy. Jeremy Kisagra yetu ulikuwa ya 7-a-side. Na bado
ya 7-a-side,
bado tu tunapiga tu inafa. So, it was after high school that I decided, let me try this thing out. Tried playing it. Once in a while, but then again, unaona kuna zile vitu zinaingia cause ile time look show niliingia dancing cause nili feel oh, at a very young age I was coached with a guy who's coached Jesewere, Cheche, Amieno, like he has a CV of coaching this big players. His name is Coach Aswani. Alikuwa Olympic talented. Your time you can talk Olympic talented. And let me say for you, because he's just Olympic talented, Mr. Yota Mnikia Future, he's Olympic talented.
Na yali kuwa na chiza position gani?
Yes, sasa, he's karibu kila pali, but PIA midfield.
Enye ni evident juu ile time tulikuwa tumeenda tough. I think hiyo time ulikuwa absent kwa sababu kulikuwa na kitu na shughulikia.
Anafaa waambie mashida alipitia. Kama si goalkeeper ungekuwasaidia.
Lakini acha nikuambie mtu wangu uja mali tu feel. Uja mali tusikizia si ati nini. Eh bro, hapo alijua naye hakuna rahisi. Ilifika point fulani kidogo nilikuwa naona ni kama machozi nataka kutoka.
Kwako ni jasho bwana. Jasho unajua mimi ndo nilipost highlights peke yake.
Tutafanya rematch
bro. Tutafanya review ya hiyo tukishamaliza hii.
Sawa.
Tutafanya review nzuri, kuna jamaa kwa badges ya task hapa. Aliona shida. So ni kitambo ilikuwa gani? Ndoko is serious. I think where we grew up was rather a place when you anasema unajua ball. Atakupeleka mahali, so you need to study, you need to do medicine, we law school, ama fani zote zingine zote. So unajua ukiambiwa ga hivyo unaona ni kai kitu haitaki kusaidia. But ukiwatch Premier League, not the Kenyan one but EPL at that time, unaona, because when we were young is when now Cristiano alikuwa ameanza kushika. So you see a young chap like that akifanya watu mbaya, and unaona this is a place where, you know, if I make it, it's going to be good.
Kuna experience, the highest umecheza ni hadi NSL?
I think Division 2.
Wewe Kirago?
Mtu wangu, I think nimefika tu region mwisho. Sijapita hapo.
Ata game moja ya Div 2.
Game moja ya Div 2 yenye tumegusa tu ni Nataska Youth.
Mwisho nimeingia Div 2. Kakuwa kidogo via Magoti, kakam. Saa hata nikirudi Ronga, nilicheza Div 2 games. Nilipo games kama 5. Season hata ilikuwa inaenda kuishaisha huko.
Hiyo time sasa, I think wenye nilikuwa huko, ilikuwa gaile tu ukiwa free unaenda. So nikiwa free nikienda. I think you know before advance to Div 2. Tulishindaga hiyo league unbeaten. So there are games nilicheza. So it's all about, unajua wale makocha zenye anakukocha wanaonaga ile kitu uko nayo. So for me, I think my vision ilikuwa inafanya sana za kucheza midfield.
Usikie mimi nilianzia ka winga bro. Nilikuwa left wing. Nilikuwa natoka siaka mbio nini, alafu nilikuwa so good to deliver crosses.
That was me.
Sasa hiyo ndio ilikuwa advantage yako kwa wing. Alafu unajua ile kustua na left kidogo. Mavi tu
vitu kidogo.
Nikapata ya nikavunjika ankle ya left. So si of course pace itareduce kidogo. But sasa coach anaona mse ana control vipoa. Unaona kaa grillish type, si ati ni
Mbappe. Naskan.
Najua anacheza hiyo design, si ati nakimbia mbio crossi. So nikaanza kuleto tena katikati hivyo, nika change hiyo. Tulikuwa tumeingia academy fulani na nika change hiyo. Tulikuwa tumechukuliwa na academy ya Current Ushauri Sport. Mse alikuwa amechukua mimi na mabwezi wangu wa mtaa. I guess Kirago na mjua Roro. Na Roro na jiji. So tumechukuliwa tukachinjwa mapozi ni kambo za kuona cheza katikati. Alafu wako na ile kiburi, ile timu yenye ilikupiga bro.
Hiyo timu kama kuna review baada.
Sasa unaona wasi walikuwa kwa hiyo timu, ule mwenye alifunga Kiagi na ref.
Alingoja tu tuende kwa Gina ref afunge akipa msimamo. Unaona hiyo timu, hizo ndio timu zenye una support.
Nasema wo boys tulikuga na yeye.
Anajua bwana. Playing with him, I think niliona some of the things, and one of the things that I love about football currently is that your time nikicheza Guna, it's an easier way for you to get to the leagues na ukijua kitu unado na get,
exactly,
because currently Kenyan football penye tumefika in as much as I lipi, we are headed to the right direction, because mimi naweza sema saa hii nalipa saa hii mtu anaweza focus na ball na ball imlipe na aweze kushipoa.
Kuna hopes, but wewe hopes zangu ni venye Sport Pesa pia imerudi. Wamepea a huge role
kweli
kwa KPL.
And shout out to them for launching to Germany. I think that is a step in the right direction. I think inaenda ku change sports in general.
Kwanza wanajiona wana focus na local kabisa.
Yeah, for sure.
And one of the things that they did at that time yenye ilisaidia sana ni when everyone at Gor Mahia, when Sportpesa was sponsoring Gor Mahia, everyone at Gor was told to open an account. So Pesa itoki kwa ofisi, inatoka kwa sponsors direct. So ukiangalia hata live players at that time, ili change
drastically, significantly.
So currently, if you play football with that age, Germanini, just know you can't take it as a profession.
SI,
because also through the many, unajota SI ni ka less kufika huko juu, because we've been divided to now different regions. And in football, ukisha na naweza toka labda Kajiado, and the next thing nikikuja Nairobi, nakuja labda kucheza NSL. Sijui kama get. Team inaweza toka huko, yani, and the moment wanacheza labda league 2, 3, and they can get to the NSL, which is easier. Kitambo, ilikuwa ukitoka hapo, and one of the things yenye ilikuwa ina discourage watu kucheza ball ni juu, the moment umepenya from your own league, the next step, ni mtakuwa masikia game zenyu ziko Nakuru, game zenyu sijui ziko wapi. Na bado hiyo si NSL, imagine. So unapata
event support, kuna kuna wase karibu na time.
So unapata wase wengine.
Bro, kwanza hiyo party ya do, unajua tulikuwa tunalika home ground, mnalipa ref, mnatafuta do yako makgrao,
lazima mlipe security.
Alafu bado posts,
na bado hiyo pesa ya neti lazima itoke.
Exactly. So
ilikuwa crazy.
Utapata hakuna wase wenye unajua sasa hata corporate wakiingia into football, inakuwa hard kwa sababu unasema sasa returns ziko wapi. And I'm glad that currently jana nilikuwa nimeenda, okay, nilikuwa nimeenda kuona game ya Police na Ulinzi, and it was on a Monday. Na grow ilikuwa imejaa, okay, not kuja but kuja sisi kuja imejaa, unaget? Ile kuja yetu, you could see every stand kulikuwa na fans,
kulikuwa na wase,
unaget? So imagine if that game was played
on a weekend, actually.
You see teams like Murang'a Seal, Shabana, who just joined the league, and unapata ile time Goro alikuwa na Murang'a, because I have friends from now SportPesa, unapata tukienda kuona game ya Murang'a, kuna yani stand kama yote imechukuliwa na wasa Murang'a Seal, unaget?
Pia Shabana.
But wafanya makosa alienda kaka karibu na mafanzo wa Gormaya.
I guess hizo community clubs unasaidia sana.
And even from the community clubs, I've seen some clubs even, I think the Lions or something, in a, the support that celebrities and corporate, you know, corporate companies are giving to sports right now. I think from now you can get the returns. And shout out to Football KE. I'm a member of that initiative. And the rallying of guys to go and watch games and support these guys.
Yeah, box to box. Wow.
Like all these guys in here, currently are making sure that whatever is happening in kwa field, wasan as well. Unajua kitambo, with the Gor Mahia and the FC Leopards era, wasan kwa nasema, oh, tunagopa kwenda game, tunagopa.
Yeah. That is,
we even have ladies in stadiums wakena kuna game ya Gor Mahia, you see.
No, unapatadi kuna ingine wana ladies o chance.
Najwa da tulikungana guest hapa lipa. Exactly. Asa, nani? Chabila.
Shout out to Maten.
Yes.
So, unapata, with these initiatives and the support that football is getting currently, people outside can see it. And I just want to give you an example of Tanzania. Tanzania, yani sahi, futa ya Tanzania is the one we are competing with. We are better than the East African. Talent-wise, hakuna timu East African is at piga as Kenya. But unapata the support that these guys are getting, unapata hata hao wanaendelea kujichallenge. Unaget? Because ukiangalia, kuna Simba Day in TZ. Kuna Yanga Day in TZ. When the season is starting, unapata place kaka sa imeja. Na hao ni fans wa team moja. And I went to TZ last year but one. And I went by road. And unapata, before you get to Dar, Iere, Yanga, Iere, Simba, you can tell.
But kuna una, territories.
Kama KP, kuna territories. KPL wakiamua, maybe kuza, kuna outlet za jerseys. Sineza bring an impact juu. It's sahi, as a normal Kenyan citizen mwenye anapenda ball, it's easier for you to get an Arsenal jersey than Murang'a Seal ama Gor Mahia.
Na basically yes, unaona wanaziuza kwa ofisi zao.
But unajua, sikila mtu atenda kwa ofisi
zao. Sikila mtu atenda kwa ofisi zao. Goro alikuwa na jezi. Goro anachizia jezi ya SportPesa moja, lakini kuna version kakuni. Iyo time ulikuwa unaweza patara jezi na punch. So unapata shida ya iyo ni, when you go to the Arsenal store and you get, is it just Itunavas or just Jataka?
Yeah, of course, definitely.
And I get, so when you get to go to an Arsenal store and get an Arsenal jersey, whatever you bought, among the money you've used, fans bado zinarudikwa.
But kwa team.
And that's what FC Leopards did. And I think that's what, I don't know if Tusker have done it before. Mm-hmm. I've seen teams where you can go get a jersey from your store. Mm. That is legit.
It's possible. As
Kenyan teams, shida ni ile support tunapeana tu kwenda ground.
Eh.
Tunafaa kupeana pia support through buying jerseys.
Okay.
Na unapata for a legit jersey. Si kama hizi. Unapata legit jersey na ndio uweze kurudisha zile hata returns, return on investment. Utapata jersey ni XP. I'm ready to buy jerseys za KPL na 3K.
So to wrap up, the highest share, chat ones gonna kirab, the highest share lipo, bro.
The highest ni share lipo.
Na team
nyumechezea. The highest ni share lipo.
Bonus, eka bonus yote, eka kila kitu, bro.
I think 12 so ikienda sana, bro.
Yo ni timu ulikuwa unachezea ma?
Nilikuwa na
chile.
And ya rijo ya ligi, yeah.
Unoliza ya ligi?
Yeah, ligi, yeah. Sitona.
Tona na ayo, ha. Tona mfuko zimefura hapa hivi ya masa ingine.
600.
600. Pia mi neza sema. She, kuna siku. But yo bonus tulipoa kama doas, kama chakula. Na yet, so tulilipoa punch. Na hii ni after meshinda. Unajua, hata nidiguna bro. Yonda team ya mwisho ni mchizia.
Oh, hiyo tulikuwa nalipa guna food. Oh, si, tulikuwa nalipa guna food. Pole, panga. Yon team ya ngubia.
One or another.
One or another. Food iko sawa.
Food, unalipo na food hapo for bonus.
Mm-hmm.
Alafu unapua, yu siku tulipua 5 soju. Tulikuwa tumechiza vipua sana. Yani.
Mm-hmm.
But normally ilikuwa get 3 so.
And which is a step in the right direction.
I see, nikisikia msana lipua 12 so.
Unajua the reason is to enasema hivyo ni, yu team enye nilikuwa nachezea. Sijika utabip. Sijika. Tafadhali beep.
Sema tu bro.
Nilikuwa nachezea Kemri. Unajua Kemri.
So at least I'm a sponsor.
Hiyo ni institution imejisimamia kidomba.
Pia sisi kama nimewalea.
Pia umechezea huko?
Yeah.
Walai.
First ever place tuliendaga kutrain ilikuwa huko. Ile grao yao lakini akogeko hivi. So mchezaji huko.
Naona hapa tutakuwa na part 2.
Itabidi tumeshe part 2.
Walai. Hizi story za kwanza hii ya local bro. Tuko mbaya but hope for the best. Ndio.
Tuendele kusupport ball. All I can say my parting shot is tuendele to support ball.
KPL na support tukimalizia KPL na support gani? This season basi.
This season.
Ama team yako
unajua sasa shida yangu ya KPL sinaga team juu
this season
from what I've seen. Okay, naweza kuwa na support lakini wa baby league
yeah
una get but Kariobangi Sharks wanacheza ball fit
sana
okay.
Sana
yes
ni mchezo ya carpet mzee hawajui kuinua ball juu.
They play good football
sana.
The only
sana,
problem
sana.
In your corner ni finishing so
aona aliuza gapena sasa ni weekend leona aliuza gapena.
Yeah, the teams that are playing good football in the Premier League, you can see. Because Atagori, as much as it is a ball. But bado kuna vitu unaona hapa bado, hapa bado.
Uyuhu wa shasema timi. Ama isi zono support timi gine?
Bro, timi yangu ni ijamu. Na nimeshinanga nikisema kutoka kila day.
Isi zono.
Ya matere.
Isi zono nina support Kenya Police. Anacheza ball ya.
Na niko shua bado anashtuka.
Niko biased kwa sababu. Kila team ya KPL and I. Without shadow of doubt. Kila team kwa KPL niko na beast. Kuna mse mecheza na ebon. Hama kuna mtu na juwa. So, nimese matuka rebagi shaku za cheza boy. Cheche, usini hang. Kuzi jara tani niko na kumsupport. Maish, superstar na niko at Ulinzi. Nikiendelea kushout out. Wasenda shout out.
Utakuwa mluwe ya.
Ken, pia, congratulations for joining Ingwe. So, tunaendelea tu kwa support.
Set up Zaza Sportscast. Tumalizi hapo. part 2 lazima ikame. Mambo ya Kenyan football ni mob.
Yeah.
Socials as a podcast kila mahali. Tuendelee tukuzoza for our guest socials.
Hi balo kila mahali.
Peace.
Ya materi.
Watch out.